shit.
Them call me Melody.
Yeah, yeah.
Conky on the track, baby.
Well, well.
Nataka nikweke moyoni. Mi kwako nimefall in love. Uwe wangu wa dhati. Nikuite my baby boo. Wasije wakakupa vikwazo. Ooh, daily. Mawazo misuko suko. Yana kusonga akili. Mwili umejaza mawazo. Mafikirio. Mastresi za kila aina. Chunga zisi kupe maradhi. Wasije kupandisha mapresha. Wambie wewe mwili wangu. Ooh, baby. Yeah. Wambie hatutachana. Kamwe tukikanya sisi twaendana. My baby. Ooh, yeah, yeah, yeah. Kwako nime fall in love. We kwako nime fall in love. Nime fall in love. We kwako nime fall in love. My baby. We kwako nime fall in love. Nime fall in love. We kwako nime fall in love. Nime fall in love. Rada za mafisi ni kuchanganya we. Usipokuwa makini watakuroga we. Nami hela hela, nami pesa pesa za wovu. Yeah. Penzi langu kwa kwalita koma. Yeah. Tena huku kwa kosina noma. Ulidi. Wasije kupandisha mapresha. Wambie wewe mwali wangu. Jana, kamwe tukikanya sisi twaendana. My baby, ooh yeah yeah yeah. Kwako nime fall in love. Hey. Kwako nime fall in love. My baby, kwako nime fall in love. We kwako nime fall in love. Nime fall in love. Kwako nime fall in love. My baby. Kwako nime fall in love. Nime fall in love. Kwako nime fall in love. Nime fall in love.